mawenge aitoshi ukampona jama mawenge zielewi mie kutwa tama nitembe nisimame mala kuchotama ila katambua uliapa uniachimi iwe jua mvua joto karibari
Balance.